I still kiss, baby.
Zero stress, maumivu potea. Nishashindwa uvumilivu kuzoea. Eti labda utabadilika ngangojea. Kumbe dhidi vimba vichwa wanionea. Sasa niache kidogo,
kidogo.
Staki shida mizozo,
mizozo.
Kichwa ni wala haupogo,
haupogo.
Nishanipotea. Vinono sina makombo,
makombo.
Tena klasi kimombo,
kimombo.
Usinivuruge ubongo,
ubongo.
Eka katembea.
Nipoteze, nipoteze.
Kwako wala kukukea. Kosa la jana leo unanifokea.